Sigaba one, abanye bayazindlala, ingozi nobuhlungu, abanye kuphela intebo, ukuphepha nothando luningi. Noma uphi ethunzini, noma ekukhanyeni, umthombo ngaphakathi kuwe, awusoze wakulahla. Ingoma kuwe kukhona umthombo, usufele uyawuzwa, inhliziyo yodwa ukuphefumula kodwa, umsindo ofanayo, sonke singumthombo, sonke ndawonye. Akukho mkhulu, akukho mncane. Isigaba tu, noma kuyisilwanyane esincane, owesifazane, noma umntwana ongenayo isinkwa, indoda yasehlathini, noma izinkathazo ezinzima, ukuba khona kuyafana, ifomu umdlalo kuphela. Umthombo kubeka ukugeleza, awuna injongo. Ingoma kuwe kukhona umthombo, usufele uyawuzwa, inhliziyo yodwa ukuphefumula kodwa, umsindo ofanayo, sonke singumthombo, sonke ndawonye. Akukho mkhulu, akukho mncane. Isiphetho akinge kithi kithi